zihamba neprice bafide ulwazi bobuciko underground ngelo profile zayeka uganga mhlazane ngathola umuntu nofaza kukho engingakwenzi nenkunzi kuyayibamba nebhadi mongangazi ngisilwane somhlola kodwa ngeke ngithole ehlathini nasezulu thando queen mase bengisejuice bengibiza ngosibaba zulu the reason why ingaresponsi kumabhifa weka wana stew hlezi ngimile kunabalandeli abangi-understandayo bayi-few buka angeke ngiqamba amanga minimal izongishintsha futhi ngi-straight ngisayi-chick yazi already ngiyachitha ngiyashisa netofe ngisayipholisa blind ngiyakhankisa kunamacala ngangibophisa othi ngithule ngiyekele ukujampisa ngiyagxila uma nginempatho ngisandele umfiranjo sinzi kunosikhotheni e-new york nami ngizimuvele e-chicago ngisho nempi nginayo ngiqela ungene esontweni ngishisa isiphambano ngitshele nama-lesben engalinge ngikhombe ngomune kopa ngawo
Resta inkunzi gasi silwane ubhakafani indoda ongayifrostiyani ongayishayisani ukuthi icabangani mina ohleze fika namaqhinga asisebenza kanjani bacathe ngimpatha labo sihlama bangithatha kanjani khahlela ngiyadlula muva manje umrapha ngiyababhula plaza ngiyabathula isekhoneni usinaye ngamhlafuni sisebenza ngesihluku ngisangakuhlinza ngisho ngomtafula wena mungicasula uphindelela ngixege ngiyakuqabuna uzoresta odecent yathi laba bakhuluma ushidi sengathinithini dpn name yami sithi akhomuntu ozongitshela indlela ngiphila ngayayishintshi ngibhemele isilayi ngibe high ngusikhothena ngiphike naleli khandeli kuhlaza ngithi ngiqeqeshele inanda ndethwate ngibadonsa ngamakhala ngibagxoba amakhanda mavuki enga ngidala uhlaza ngicreate amanyalo ubobha sobha ingozi ngoba ngeke ungimele mase nginyanya
I hope we answer.